Yakobo 3.
Abale anga, musachuluke ofuna kukhala aphunzitsi, chifamonga mudziwa, aphunzitsife tidzaweruzidwa mouma koposa anthu ena onse. Paja tonsefe timalakwa pa zinthu zambiri. Ngati alipo amene salakwa pakulankhula, ndiye kuti ndi wangwirodi ameneyo. Mwakuti angathe kulamuliranso thupi lake lonse. Timayika kachitsulo mkamwa mwakavalo kuti atimvere, ndipo tingathe kumaongolera thupi lake lonse. Onaninso zombo, ngakhale nzazikulu kwambiri, ndipo zimakankhidwa ndi mphepo yamphamvu. Koma betsigiro lalingʼonongʼono ndi limene limazongolera kulikonse kumene oyendetsa akufuna. Chimodzimodzinso lilime, ndikachiwaloka kang'ono, komabe limadzitama kuti nkuchita zazikulu. Tangoganizani kukula kwake kwa nkhalango imene ingayatsidwe ndi kalawi kakang'ono kamoto. Tsono tulilime limatentha ngati moto. Chifukwa chokhala pakati pa ziwalo zathu limawanditsa zoyipa mthupi monse. Limayipitsa khalidwe lonse la munthu. Limayatsa moto moyo wathu wonse kuyambira pobadwa mpaka imfa, ndipo moto wake ngochokera ku gehena. Munthu angathe kuweta mtunduli wonse wa nyama, wa mbalame, wa zokwawa ndi wa zamnyanja, ndipo adaziweta podi. Koma lilime palibe munthu amene angathe kuliweta. Ndiloyipa, silidziwa kupumula, ndipo ndilodzaza ndi ululu wakupha. Ndi lilime lomwelo timayamika Ambuye, amenenso ndi Atate. Komanso ndi lilime lomwelo timatembelera anthu anzathu amene Mulungu adawalenga ofanafana naye. Pakamwa pomwe pamatuluka mayamiko, pomweponso pamatuluka matembelero. Abale anga, zotelezi sizenera kumachitika. Kodi kasupe amatulutsa madzi omweka ndi owawa pa dzenje limodzi-modzi? Abale anga, kodi mkuyu ungathe kubala zipatso za olivi, kapena mpesa kubala nkuyu? Momwe monso kasupe wa madzi a mchere, sangathe kupeleka madzi omweka. Ndani mwa inu ali wanzeru ndomvetsa zinthu. Aonetse ndi makhalidwe ake abwino, kuti nzeru zimaongolera adi zochita zake zofatsa. Koma ngati muli ndi mtima wakaduka ndi odzikonda, musamanyada ndi kutsutsana ndi choona pakunena mabodza. Nzeru zotere sizochokera kumwamba, koma ndiza pansi pano, ndiza anthu chabe, ndiponso nzochokera kumizimu yoyipa. Pajatu pamene pali kaduka ndi kudzikonda, pomweponso pali chisokonezo ndi ntchito yoyipa ya mtunduli wonse. Koma nzeru zochokera kumwamba, poyamba nzangwiro, kuonjeza apo nzamtendere, zofatsa ndi zomvera bwino. Ndiza chifundo chambiri, ndipo zipatso zake zabwino nzochuluka. Nzeruzo sizikondera kapena kuchita chiphamaso. Ndipo chilungamo ndi chipatso cha mbewu zimene anthu odzetsa mtendere amafesa mu mtendere.